indoda engethembele imina.
Ayungenza.
Igabadi.
Awu, gabadi.
Siyele.
Kunjani?
Buza fe.
Buza fe.
Ah, ke palane.
Ralo buantete wak.
Thank you. Piwe.
Mama wami.
Ukapatia umamthoko le Davidson baba. Kapapatia.
Oh my mother.
Piwe.
Kunjani mzalo?
Indoda engithindele mina.
Ayungenza.
Ikapatia. Kapapatia.
Level ya ku 12. Shumi mzuzu emva kwehora leshumi lomuvi emsakazweni wakho umsakazo kunqaba phambili umsakazo owabantu kabantu nabantu ohlelweni olwabantu kabantu nabantu kamane momfana muhle kudlula abantu abafana ugabadiya isimathathi Samson esomsakazo sisonke kuzokushaya laphayana ihora leshumi lambili kulwesine evikini ilanga lomanyani ilanga lomkhuleko kodwa ngaphambi kwalokho kuthi ngibonge abazokuthi kuthi bayenza sho ukuthi bahleli nawe kusukela ngehora lesithupha kwaze kwashaya laphayana ihora leshakalolunye kade khona ufather Emel ehambisana nethimba lakhe back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio bahambile bambitsayile bangishiya ngedwa bathe siphi speedometer uyibamba uyibeke lapha yena ehora leshumi nabili sasebamnandi kusekenzeka noma yini bayaphila abantu endaweni ezahlukahlukene lapha bekhona ngizothi kuwena ibhedlela uyaphila phamisa nje isandla sakho uthi baba ngiyaphila mangabe uyagula usekhaya phamisa isandla sakho uthi baba ngiyaphila abasemajele singabakhohlwa kanjani nabo singabakhohlwa kanjani nabo bayaphila lapha bekhona
I'm going to go to the house. Put on a bakaiko from the pain, bakaiko from the pain. Since the most I did so hooting next from Buddha fell. Can a little bit getting more molding than Buddha fell or Siama Gary? The Kinanja Tulum liars are walking Japan and get New Year's Day. I born now. Get up, up Yamason. Put on a bakai about to go across Natal, Port Elizabeth, Catibaya Mamel, or Constant, the Catibaya Mamel, or the Sutu Catibaya Mamel. Bapila bat, mare e bona kapatia repeater richena. Kelle voasi. Ah, café. Café escalaban. Ukuthi unhlanhla kamdlalo uzobe ehleli nathi namhlanje soba sikhuluma nohlanhla waka Kim Lucky Dlalose azoba siphi motivation for the day. Athi ngimbone ngibuze ukuthi yena ungimamele kuphi sawubona. Really, kai mtswali waka?
Yeah,
the big man is giving me
my
hope for Kakasi to react. Have a pill about
to Kakiso.
Have a pill about to Kakiso. Mzali wami kunjani?
Your mother.
My mother indeed.
Oh, David Tom, siwe sakhibela sonke mfana wami. ukhonzela kumama fungathi lakho nabakwankwanyana mfana wami. Nawe ngithi usa uthekela kanasabelo kulomzimba. Kufluyakiyeke mntanami.
Ayengiyake mzalo wami nakanjani?
Ya.
Siyabonga mzalo wami ube kahle
yazo. Mother, thanks kosiwe.
Oh,
akahambe nathi uNkulunkulu mfana wami.
Uzohamba lathi mzalo wami asibonge.
Ayizofiwe.
Thank you mzalo wami, my mother.
Oh, mother, bye my son.
Bye bye mom. Ngiwutlile bake baphila bathi koDavid 10. Ethe exactly 15 minutes after the hour 11 o'clock khona la emsazweni wakho umsazi wokunqa phambili. Gempela ngempela umkhuleko unamandla uma sihlala ngokweqiniso sijula kuwona. Mangisho kanjalo mzali wami ngithi sacela ukuthi ungithathele iBhayibheli lakho ungiphuthumele lapha yana ku Mark. Mark chapter 1 verse
3.
Insizwa yakancwane ke lena ithi umkhuleko unamandla yena uzowuphendula ngoba uhlala uphendula umkhuleko. Chapter 1 verse 3. Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations. Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedlela ngaso lesisikhathi umkhuleko wakho uyazwakala. Ngizothi kulaba abahleli emanzini namhlanje imkhuleko yeni iyezwakala. Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedle abasemajele namhlanje imikhuleko yenu iyezwakala. Asinikhohlwanga nani njalo sihlala sinibeka emikhulekweni. Laba abagula ngokomoya sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala. Lawo makhaya lapho kunganaxolo ekungenathando sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala. Okudingekayo ukuba nina nimkhuleke ngokweqiniso nikholele kuyena nimthande nithembe kuyena. Ngizothi kulaba abathwele ubunzima emisebenzini yabo who are under pressure imikhuleko yenu iyezwakala. Nina ningayilimithi kodwa lethani konke kuJesu ngokumkhuleko. Konke kubekeni obala kuyena nithi Baba kisena siri sibatlang ho wena. Because yena utsiba kaofela tseri di batlang ngaphambi kokuthi sishaye ngedolophane sekayazi ukuthi wena uza ngani. Phela ribeya nemishato baba nge esenkingeni sikhuluma ngalesikhathi. Sibeka laba abangazi ukuthi kumele senze njani ikakhulukazi emishadweni baphethe ubunzima simakade. Phela bona dithapelo tsa bona re a tseba gore wa di bona ebile wa di utlwa. Kupile hentate asikutshela siyakucela baba izwa umkhuleko wey'nceku zakho ney'ncekukazi zakho baba. NgokukaMark chapter 1 verse 3 kulapho sihamba khona namhlanje. Namhlanje ufuna ukusifundisa how to fight temptations. Ngithi mengihlala ngimbiza ngithi baba bonelela ikakhulukazi njengoba ngiyohlala phambi kombhobho wakho namhlanje. Ingabe yini lo ofuna ukuthi ngikhulume nezinceku nezincekukazi zakho? Mlayeza muni ongipha wona namhlanje? What is Pwe? I want you to go teach them how to fight temptations. Because a lot of my people bayahluleka when it comes to temptations. Bayahluleka to fight temptations. So now uzosifundisa ukuthi silwa kanjani ama temptations. Ikakhulukazi njengoba indodana yakhe eyalwa ama temptations ilaphaya ehlani efika usathane
efuna ukuyilwisa uSathane, efuna ukuyifaka umoya omubi uSathane, kodwa indodana yakhe ezelwe yodwa yalwa nawo lama temptations. Uthi namhlanje abantwana bami engathumela indodana ezelwe yodwa ukuthi izobafela, nabo kumele baze how to fight temptations, because these temptations ziyasibulala, these temptations ziyasiqhelelanisa nobaba uSimakade, these temptations zisenza ukuthi sibe abantwana bakaSathane.
Ayiwulethe konke.
Oh, today uzosibonisa, today uzokhuluma nathi. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Ngoba namhlanje akukhulumi mina, kodwa kukhuluma yena ngomfanekiso wami. Namhlanje akukhulumi mina, kodwa kukhuluma yena ngephimbo lami. Abayazwa abathi siphema sesizwa lo mkelenezo sokungena khona odabeni. Iba nami baba, njengoba sengizokhuluma umlayezo wakho baba. Hamba nami ungaluse baba, ngingadukisi isizwe sakho baba. Iba nami ungipha amandla ungiqinise baba. Uthi konke lokho engizokukhuluma kukakhulume mina, kodwa kukhulume wena ngomfanekiso wami. Mark chapter 1 verse 3, wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and the angels attended him. Mark chapter 1 verse 3. Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations. Yazi uma ngihleli ngiyengazibuza ukuthi kukangakhi sithatha legama elithi temptations obala. Ngoba abanye bethu siye sifakaze nangokudla nje sithi eyi ave kubukeka kumnandi lokudla, aza mtempted to taste it, but hayi kitlama ya gym wathi I'm not allowed hore kije mafura. Ey akhe risho jwalo vele, kumnandi jwalo, ngitempted mani, wathi ba ngitempted. Noma uzosizwa sihleka kamnandi sithi eyi kodwa chomi, we are slowly yielding to temptations. Yeah, akhe aseribuwa vele emake chomi wabona ena mani chomi wathi banthiwe ayiyo right, we are slowly yielding to temptations, ikakhulukazi uma sithenga into esingayidingi. You know there are those people eh? Siye sithenge nje into asiyidingi, it's not a need, but you just feel like you know what ngiyayitayi bakhe. Thank you.
umsakazi ebuza ukuthi yini le oke wayenza knowing very well ukuthi lento oyenzayo ayilungile. But if you were to be given a chance to do it again, you will definitely do it. Umsakazi kadabuza lo mbuzo loyo. Yo. I was surprised by the calls. The calls aye angena kulo umsakazo loyo. Thixo. He babuwa bathu. Babuwa bathu. Umsakazi uza wathi cha angisakwazi ukuthatha ingcingo zenu. You know what came to me ukuthi hey siyazenza izono emhlabeni kaKristu. Emhlabeni kaKristu. Hayi cha. Hayi cha. Hayi cha, temptation is pet. Is it pet temptation? Wathi ba king ne akusazeli. Ngiyengithande iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. Lalela ngithi iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. UJesu knew exactly what it was to experience temptation. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for iy'nsuku ezingamashumi amane. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for iy'nsuku ezingamashumi amane, for 40 days. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe, kodwa kade kunguSathane who did the tempting. I don't know whether you understand me when it comes to that one. UNkulunkulu lalela. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe. Wangithola mos. Akekho wangithola. We still it's a more. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe. Kodwa ke lalela. Kodwa ke kade kunguSathane who did the tempting. Kade kunguSathane who did the tempting, but God uyavumela ukuthi atheste, but uSathane did the tempting. Uma ungathatha iBhayibheli lakho uye laphayana ku Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Izokutshela ngalento engiqeda ukuyisho. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting.
Oh, my son, in me, my
Ngaphansi kwegazi uSathana ngeke ashukumisa noma ngaze kwenzakaleni. Sibonga kakhulu Duduza 78. Bathi bona ungumhlengi akungeni izono. Exactly 38 minutes after the hour, 11 o'clock, Msakazo Wakho, Msakazo Okungqa Phambili, Msakazo WamaKhatholika, eNingizimu Afrika, 576 AM, www.radioveritas.co.za, Channel 870 on your DSTV audio. Kubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Nawe nje akuyicabanga uyicabangisise wena mzali wami. Othi ngikuzwa ukuthi ufuna ukuthi mina sawubona.
Hello, Sue.
Kunjani Mazethe?
Yeah, the tempter is very clever. So she knows the way of God. And he's going to use your weakness to get to you.
Yes.
So we have to be very, very wise.
Yes.
You must always be, if you start a strong feeling, you start strong, you should go to the wilderness, naturally. And pray to God every day.
Yes, that's true.
Because God said you must pray for the repentance.
And in Sasa Gilapo in Amazet, in Gizan Gilapo.
Remember what he did when he gave the tree of the Adelapul to give to Adam. He said, God, pretending I was a starter.
Yes.
And she knew the woman was weak.
Yes.
So she let the weakness to be his downfall.
Hallelujah.
So we must always be on alert.
Oh yes. Oh yes. Sakubonga ngikubonga ngendlela mangasayo mazethu uNkulunkulu uma sakwenza kahle muntu imikyo.
Thank you.
Thank you mazethu. Kubalulekile uma ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa ngusathane wena ngokusho kwezincwadi siyazi ukuthi uJesu azange angene in this grueling time of temptation angazilungiselelanga umkhuleko nolwazi lezincwadi yizona eziye zamlungisela for lempi engaka kanti nathi kumele sibukele kuyena uma siyobhekana nesitha kufanele sishaye ngedolo phansi ngaphambi kwempi noma sesingenile empini kumele siqhubeke sishaye ngedolo phansi ngiye ngithande isilungu saphesheya uma bethi the best time to pray about temptation is before you fall into it basho njalo phesheya but the best time to pray about temptation is before you fall in it not sungaphakathi but before you fall in it uma isikhathi se temptation sesifikile hlala ezwini unqabe ngabo uqine kulelo zwi lomkhuleko uJesu wasifundisa wona kulapho okumele siqale khona kunomkhuleko uJesu asifundisa wona uma uzoya lapha yena ku Matthew chapter 6 verse 13 ikhuluma kabanzi ngalomkhuleko lapho indodana isifundisa ukukhuleka uma sishaya lomkhuleko zonke izinto angeke zimelane nathi uma noma usubona ukuthi cha sokunzima ukuthi ngikhuleke kangakanani kodwa umusha lomkhuleko uhlala kulomkhuleko zonke izinto zomhlaba angeke zimelane nawe ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi
Thank you.
Bona baba wethu at exactly 14 minutes to the top of the hour. Ungakhohlwa ukuthi masikushaya lapha yana ulento uzana 12 o'clock so we city Angelus Khuleki Angelus kanti uzobe khona ushila azothatha ingcoso zakhe kanti maligamanxa ihora leshumi nambili izobe ikhona imas. Namhlanje ngizothi kuwena nathi singenza njengoba uJesu enzile sixoshe isitha ngezwi. Lokhu kusho ukuthini na? Kusho ukuthi kumele sazi izwi njengoba nathi sizazi. Lokhu kusho ukuthini na? Ukuthi kumele silifunde iBhayibheli lethu njengoba sizazi. Silifunde mihla namalanga. Sigxile ezwini lethu, sigxile eBhayibhelini lethu. In addition to that, we can call on the Lord ngoba naye uye wahlupheka ngenkathi elingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akusho mina, Hebrews chapter 2 verse 18. Hebrews chapter 2 verse 18 ithi kumele sibize yena ngoba naye uye wahlupheka. Kanti futhi uya walingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akekho ozongitshela ukuthi yena akaze alingwe. Sonke siyalingwa, kodwa the more sihlala ezwini, sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzuncipha. The more sihlala ezwini, the more sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzuncipha. Never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Samsarazwena ngikubingelele.
Baba ninjani?
Siyaphila baba, singezwa nini?
Asibingelele ntambama wasemini.
Asibonke mzali wami.
Thanki baba. Baba, umkhuleko unamandla, umkhuleko uyaphilisa.
Oh yes.
Uma ufunda incwadi yabaHebheru 10 verse 34 and 35 kuthiwa singalahli loyo mvuzi osithembise wona. UJesu maqeda ukuphana ngezinkwa uthi bafundi bakhe bangene emkhumbini baye ngale kwelwandle. Uma sekusuka kakhulu abafundi bakhe babona uJesu andlula bacabanga ukuthi mana ukusithuthela. Bamekeza uyena, bamekeza Jesu ukubona khothalang sikela thuwa. Jwale libona babona umoya wabisa kakali watle, impa mudlingwa kinna.
Yes.
Athula moya, lukona kini kaka 2016 rishebile kwana ho 2017.
Yes.
Kato kopana li dififo tabu pilo, kato kopana le mayemo. Liri lingwale laba hebe la Jakobo. Ha re le kwa ke ga re le kwa ke modimo di mo ha le ke motho.
Ya.
La Petrus o Satani o jenge bubezi.
Ya.
Eligazimula elifelo le kwelinga.
Yes.
Kodwa uma sibheke ngale siyazi ukuthi sihlangana nezilingo ukuze siyofika kumunye uDisemba, kodwa afanele sichine emthandazweni, sichine kuJesu phakathi kwezilingo ngezilingo. Ithi ngodi kaJakobe uma silingwa izilingo ngezilingo, mayibe intokozo kithi ngoba ikona ukuthumelela.
Haleluya.
Lingolo samurawu relikwe rikatifuwa mukhaka wathulo. Sikathola imkhaka fela kusakha kobhala le mayima le mathatha thile. Siyalebuya sithume
mudima
wethu thank
you. Mudima wethu thank you, mudima wethu thank you. Thank you dad. Wow. Uza ngelinye iphuzu baba. Uza ngelinye iphuzu engilithandile ngeindlela emangalisayo. Sengivala mzalwam sengizophuthumela lapha yena kunhlanhla. Ngizothi kuwena, never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Lalela, I think this one ekumele nje ngiyehlisa umculo. Ukulingeka akusona isono. Ngizwe kahle. Ukulingeka akusona isono. Isono siqala uma sesingene ekulingweni. Lanthola. Athibona ke uqwa. So now kukuthina ukuthi uma silingwa we immediately run to God noma singene esonweni. It's up to us. The choice yethu. The choice it's ours. Ukuthi uma silingwa do we immediately run to God noma sivuma ukungena esonweni na. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. Bumba la pena hoga lishum na bili kona la misazo nwa kumisazo kwenye nga pandu ngitandu mla yezo puma la pena kukarabo maboya. Jesus is a true leader. He knew before his temptation. He knew before his temptation, so he defeated these enemy by prayer. Obstacles are there to make me feel better, not bitter. Thanks, Monga Mail from Auntie Tilly, Dobsonville. Oh, it's a go Auntie Tilly, go Dobsonville. Kiabona Moli Mampo, me Mampo, itumeleng pule, kujile katsebe ngwanesi, kia ulebu aholo. Putin Kat.
Kujan, Fred.
Siyaphila singazwa nini?
So we say happy new year, compliment, Merry Christmas.
Oh yes, complaints of the new season.
Uphela
nini lo nyaka?
No complaints.
Uphela nini lo nyaka?
Yes.
Uphela nini lo nyaka? Sengifuna uphele.
Hayi ngeke.
Abangene putan before ungidlela isikhathe sele ngemizuzu emine nje.
Yamirele emakhaya onyaka nomusha ka 2016. Nyaka ohlale uza ngama blessings.
Oh yes.
Ya, udlala unyaka mawufika uza ngama blessings bese kuba yithi esidecidayo ukuthi siyawathatha lama blessings uNkulunkulu na o siyawavala siwasuppresse ngama problems.
Oh yes.
But namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngento ebaleke kakhulu empilweni zethu. Ukubaluleka komngani. Bajwayele ukuthi show me your friends, I will tell you your future. So sokala ngolo nyaka lo musha lo ka 2016 ngicela ukuthi uevaluate abangani bakho onabo empilweni. Buka ukuthi esikhathini esidlulile abangani bakho bakuletheleni. Mangabe bakulethela ama problems, bakulethela inkinga. Then so yazi ukuthi kulo nyaka omusha you have to start a new page abangani abasha. Kunabangani nje abahlukile. Esiphiwe.
Yes.
Inomngani esimaziyo ukuthi uvumelana nayo yonke into oyishoyo.
Mm.
Uvumelana nayo yonke into oyenzayo.
Yes.
So lo mngani lo simbiza ngokuthi uyiclown.
Oh yes.
That's the friend you don't need. Because noma sewenza into wrong akakhona ukukutshela ukuthi wenza into wrong. Noma sewenza into right akakhona ukubona ukuthi wenza into right ngoba lo muntu uyiclown uvumelana nayo yonke into oyenzayo. Bese siba nomngani based conditional friends. Conditional friends ngingumngani kaSiphiwe ngoba ngingumngani kabani ngoba labo bangani banawe because kukhona into onayo. Hlazane leyo nto leyo yaphela. Nobungani uyaphela. Those are conditional friends
yes.
That you should be very careful of. Bese siba nomngani wangempela. The real friend, the true friend. A true friend, when you're doing a mistake, will tell you ukuthi you are doing a mistake. Even if we are God. Even if you don't like it. A true friend will tell you still.
Yes.
And a true friend will even tell you ukuthi ngana ngiyakuthanda, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. But iqiniso into kumele ngitshele yona. A true friend who does not compromise you or yena for the sake of friendship. They don't compromise the sake of friendship because they know the friendship is true.
Yes.
A friend who will come to you when you have done something well and say, my friend, congrats, my friend, ngoba wenze kahle. Umngani ongempela ke loyo. Umngani uma izinto zingahambeli kahle yena kodwa wena zikhambela kahle ekwazi ukukushayela izandla.
Yes.
Ekwazi ukuza kuwe azocela ukuthi umbonise ukuthi izinto zenziwa kanjani. We need friends who will support us mazinto zizimbi noma zikahle. So siqale ke unyaka asiqale ngabangani bangempela. Abangani abathandazelayo ukuthi nawe izinto zikhambele kahle. So sibalala sivalala sikhuluma ngobudlelwane obungani.
Sakubonga mfethu sikubonga ngendlela emangalisayo bhutisa. Soku
wangena
ushila saka yangishaya. Ngiyabonga mfethu.
Bonge mina
ke. Kulukulumusa nenze kahle. Yo sengidlisa isikhathi sika shila saka yangishaya. Bye 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 bye.